ati black chocolate ni find melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss, like a boss.
Tenda wema pewa tako, kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto, usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako, manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigenga trio sam, tunakusengenya, ni Mr. Last Guy, manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, baby ko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomber. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu, hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo, alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni me apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, baby ko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba.
Duli deliver Nairobi, kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad toka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Jones na madem tu. Ini hype iko na version ya dangu. Dema metebeba bompa na kona tattoo. Shina kuwa wea cha leo nitajefa tu. Genge true wameangukia muarabu.
Mtoto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, baby ko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba.